माया वे माया चढ़ा तो बे दफा रोही be maya do hiral be maya be maya do hiral be maya be maya do hiral be da chande vagri ch chade da chande vagri ch chade ret 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 baithe ek be tu jindiri batunga maya be maya do hiral be maya be maya do hiral